రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా ఉతతా కబగ జమాతాత్ గలగల కేసా సాలమా వలకా జల్ కబగ సాసడితి మేత్ర బాండి కుడ సగల్ దిగ్దమి లమాఫ్ దిగ్దమి షనరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతా ఫాన్ రోమో అమ్మ జల్ కబా fagoofdiyo dha radio satellite nile sati f internetin kanin saganta kenyo do fajir tan dagefato ta kenya jallata mo akkamoltan kamisa fulbana digdeme afur barakuma lamaf kudashan akalokop sa ethiopia timo fulbana kudasadi barakuma lamaf sadet kesume san kesana rani na modanditi
congressin randevia abunini katolika roma har congressa united states faso adagesani rumata odwa rata tamjur tanjalen ne gamadat
asawa kana ummata kuma kurna heddu tilaka mutu bakka asawa chitti godame capitol hill fudrat walge video dan ilala ture sudan ki bake settimo warans gege famajira jira gare murmitu lamenu gabasale kenyo duke sati aragutuma muslimota adunya birat ayana idaladha yukan ayana arafatu ayana fama kannena ayana fattanin id mubarak jecha odud aboda ballina nitrebina lakopsi ran debia dagefato ta kenya kopile kenya kabros qamna wa marafo gatum rasaganta kenya tin walin turajenna ballen sodutif garajalle ne tarebin
Kongresaaf ummata United States addan qodamiin sacinatti dhiisuudhaan afuura haaraa kan kaayyoo tokkoof dhaabbachuu tokkummaa qabaachuuf wal ta'uu akka qabaataniif abuniin kaatolikii roomaa kan amma Ameerikaa daawwataa jiran Poop Francis gaafatanii jiru. Abuni Francis hoogganaa amantii miseensota kongresa gamlameenii duratti haasawaa dhageessan ka jalqabaa ta'anii jiru. Haasawaa daqiiqaa 50 har'a dhageessan kanarratti jalqabaa hanga dhumaatti harka rukutuudhaan simannaa argatanii jiru. Ergaan isaanii kunis guutummaa biyyattii keessatti sabaa himaadhaan dhaga'amaa ture yoo ta'u iskiriinii viidiyoo gurguddaa irrattis bakka dubbataa turanirraa mul'ataa ture. Barreeffama afaan Ingiliffaan qophaa'ee ture kana suuta jechuudhaan hubannaan dubbisaa turan Poop Francis miseensonni hundumtuu fedhii walii fi yeroo hojjetan in guddatu akkasumas hawaasni siyaasaas ni jabaataa jedhan. Haasawaan isaanii kunis baqattoota giddugaleessa bahaa jijjiirama qilleensa naannoo sirni kaapitaalizmii garmalee guddachuu irratti fuulleeffate gabaasa nu dhaqqabe kan Henok Sammaagzeer Qindees namoota dhiyeessa.
An dura magaala Washington DC tti kan argamu waajjira mana maree United States Capitol Hill jedhamu fuulduratti uummanni kuma kurnaan lakkaa'amu walitti qabame haasawa abuunichi kaatolika roomaa Poop Francis miseensota mana maree United States duratti dhageessisan ordofaa ture. As istuudiyoo keenyatti dhiyoo ka jiru galma waajjira mana maree United States keessatti haasaan abbaan Francis dhageessisan seena qabeessa. Kan ilaalcha politikaatiin baay'ee addaan qoqqoodamanii jiran miseensonni mana maree United States yeroo gabaabaaf illee ta'u arrannaa abuunichi haasawa dhageessisan hafuura tokkummaa agarsiisanii turan. Haala kanatti kanneen baay'ee gammadan keessaa tokko afaan yaa'ii mana maree United States John Boehner amanaa kiristaana kaatolikiiti. Boehner akkana jechuudhaan gammachuun simatan.
Mr. Speaker! The Pope of the Holy See.
Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See.
Misensota manamare qulqullicha abuni katolika Roma abunicha Francis yeroin sinif Yesu gammachu guddatu natti dhagama jedan. Habunich Abba Francis asawasani arrakanan kallattidan misensota mana mare United States fakkasumas ummata America addunyatti damsawan isan dabarsan waye galin qabenya walgitu daddabu iyumni baballachu fi jijjiramni qillensananno rakkole ordofsisan rakkole baqattota nagenya gutumma addunyaf jalalatti kafulefate ture.
Honorable members of the Congress, dear friends, I am most grateful for your invitation
Presi biyya ummati jabaa fi bilisummaa qabdu tanatti nayaamanii dhufeetiin dubbachuun naa gammachuu guddo.
Lammiiwwan Ameerikaa afur kaayyolee isaan dhaabataniif akkasumas qabsaa'aniif jabeessanii dubbachuudhaan dhaamsa isaanii eebba wajjin lammiiwwan Ameerikaatti dabarsan Pope Francis.
Of the march which Martin Luther King led from Selma to Montgomery 50 years.
Deemma nami tokko ganni shantamaan duratti deemisan qaabachiisa. Deemman suni deemma Martin Luther King Selma haga Montgomery deeme. Deemman tuni akka nami Amerikaa sanyii Afrikaa qabaatu Amerikaatti walqixxummaa siyaasaatii fi bilisummaa argatu tolchuuf deeman.
Haasana bunichi kaatolika Roomaa Pope Francis dhageessisan bal'inaan lammiiwwan Ameerikaa mari'achiisaa jira. Kaleessa immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa abunicha masaraa Waayit Haawusitti afeeruudhaan haasofsiisanii turan.
Kanarraa kabajamee ol ayyaana Idaal Adhaaf gara makkaatti amantoota islaamaa imalanii turan keessaa yoo xiqqaate 717 du'anii kanneen biroo 800 ta'an madaa'uun ibsamee jira. Kunis walirratti kufuu fi walirra ejjechuudhaan akka ta'e kan beekame yoo ta'u aangawoonni Saawudii har'a akka jedhanitti Miinaa keessatti balaan kun dhaqqabuusaa fi bakka fakkii sheexanaa jirutti dhagaatu darbatanii uumamee jedhaniiru. Baatii kana keessa balaan amantoota islaamaarra yeroo ga'u kun si'a lammaffaaf yoo ta'u makkaa keessatti kireeniin hojii ijaarsaaf mi'a ittiin deddeebisaa turan jigee namni 109 ajjeefamuun ni yaadatama. Inni kun immoo lammaffaa ta'uusaati. Ministiriin eegumsa fayyaa akka Saawudii Khalid Al-Falahi balaa dhaqqabe kanaaf amantoota iddoo sanatti argaman komatan. Kunis hedduun isaanii qajeelfamaaf ajaja aangoota Saawudiin kenname hin hordofne jedhaniiru. Sirna guyyaa 5 turu kanarratti uummanni lakkoofsaan guddaan argamuun waggootii darban 25 keessatti balaa wal fakkaataan kun ga'aa ture. Waggaa kana uummanni 2,000,000 irratti argamuunsaas ibsameera. Mootummaan Sudaan kibbaa waliigaltee lola dhaabinsaa cabsuudhaan qabiyyee keenya seenuudhaan haleellaa nurratti raawwate jechuudhaan mormitoonni mataniiru. Kan deeggaraa turan loltoonni Ugaandaa akka waliigaltee sanaatti dhiisanii waan ba'aniif hamma danda'ametti naannoowwan itti dabalaa qabachuudhaaf yaalaa jiru jedhu. Gabaas kan Iskandir Fireetti erge tujubee dhiyeessa.
Mootummaan Sudaaniif mormitoonni isaa waliigaltee lola dhaabinsaa dhaabbataaf caasaa naga eegumsaa mootummaa ce'umsaa mata duree jedhuun workshooppiin qophaa'e bayiituun argamsiisin erga xumuramee booda walii akkuu kan itti fufan. Mormitoonni keessumaa kan isaan himatan waliigalteen sun qooda kabajamu cabuutti fufee ka jedhu. Dubbii himaa akka ta'an Diksan Gaat Luwaak Joog raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan tarkaanfii humnaa fudhachuu itti fufee.
As we are speaking now, the government is on offensive.
Ammatuma dubbataa jirrullee mootummaan tarkaanfii haleellaa fudhataa jira. Mootummaan Juubaa Ikuwaatooriyaa gama bahaa bakka qabiyyee keenyaa Waarduubaa jedhamu keessatti haleellaa raawwataa jira. Mariit keessattis walitti bu'iinsa hagi tokko ni jira. Mootummaan yeroo ammaa haleellaa raawwachuuf jecha Paajuut ka jedhamu kutaa Joongilii keessatti waraana isaa gurmeessaa jira.
Gareen lamaan waliigaltee nageenyaa kan hagayya 26 erga mallatteessanii booda humnootiin alaa gamas jiran achii bahu jedhamee eegama. Kanneen keessaa kan mootummaa pirezidaant Saalvaakiir deeggaruuf gamasitti bobba'anii turan loltoota Ugaandaati. Dubbii himaan mormitootaa kun haleellaan kun loltoonni kun gamasii bahu waliin kan wal qabatee jedhan. Mootummaan kanaan qabatee qabiyyeetti dabala to'annaa jala oolfachuufi jedhaniiru. Akkuma kanaan mootummaan Akoboof Tiruupaajuutiin haleeluuf qophaa'aa jiraa jedhan. Kaleessallee qabiyyee keenya haga tokko haleelee jechuun himatan dubbii himaan kun. Haleellaa kana laalchisee igaad waliin ragaa wal jijjiirree jirra dhimma isaas quba qabaa jedhaniiru. Himannaa mormitootaa kana laalchisee ammaaf gama mootummaa Sudaan kibbaan yaadi dhiyaatin jiru.
Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin wiixata dhufu Niyoork keessatti gita isaanii kan Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa wajjin wal arguuf ka jiran ta'uu dubbii himaan Kireemliin ibsanii jiru. Kunis gaaffii Puutiin biraa dhiyaateen ta'uu dubbii himaan kun ibsaniiru. Oduun keenya kanuun.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Arra akkuma duraan dubbanne muslimoota guutummaa addunyaa biratti kabalinaan ayyaaneffamu ayyaana Iid al-Adhaa yookaan ayyaana Arafaatu ayyaaneffatame oole. Ayyaana kana laalchisuudhaan akka dhaggeeffatoota keenya ayyaana kana ayyaaneffataniif akka eebba kennan akkasumas seenaa ayyaanichaa akka ibsan masjiida First jiraa as naannoo Washington DC jirurraa Sheekh Khalid Mohammed Umar tujubeen telefoonaan dubbistee jirti. Dhaggeeffatoota keenya ayyaaneffattan maraan ammas irra deebine Iid Mubaarak jechaa gara sanattan sin dabarsa.
Duraan dursee inshaAllah ummata islaamaa guutumaa aalama keessa jiruu fi assalaamu alaykum warahmatullah. Iddi kun iida khayriidha, iida milkiidhaa nu hundaafuu rabbi haa godhu. Nabi alayhi salaatu wassalaam hoggaa iida salaataa salaataniin booda dalagaan isaan dura hojjetan waaqaluudha. Eega qalan boodammaas harka sadiirraa tokko miskiinaaf kannu, kaanis hadiyyaa takkaahuu kannaadhaan namaaf kannu, kaanis ifiifis irraa nyaatanii akkasitti iida kanatti warra miskiinaafis ollaafis firaafis akka geenyu Nabi alayhi salaatu wassalaam nu himanii jiranii. Akkasumatti gaa ummanni islaamaa aalama keessa jiru hundi kaleessa guyyaa Arafaadhaa warri hajji dhaqee hajjii dirree Arafaarra dhaabbatee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa araaramasaa warra gaafate, warri achi hin qunnaminis aalama keessatti guyyaa kaleessaa kana soommane san boodagaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa galata galchuudhaaf guyyaa arraantanaa kana takbiiraadhaan guyyaa sadeen kana arraafi tana boodaaf guyyaa sadii guyyaa nyaataa, guyyaa dhugaatiitii fi guyyaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa itti yaadawanii ja'anii nabiyyi alayhi salaatu wassalaam guyyaa kana keessatti fira gaafachuu, ollaa bira dhaabbachuu akkasumas miskiina gargaaruu yaani aadaa takkaahu amantii islaamaa keessarraa tokko.
Haaj Khalid, ayyaanni Arafaa kuni seenaansaa yoom jalqabee attamittiinitu kabajamuutti fuuf?
Seenaan Iid al-Adhaa takkaahu Arafaa ja'amu kuni eega Nabi alayhi salaatu wassalaam ergaman booda Nabi alayhi salaatu wassalaam amantii islaamaa keessatti hajjiin bu'ura islaamaa shanan keessaa tokko waan ta'eef jecha kana barsiisanii jiranii. Ammoo if duuba seenaan isii Nabi alayhi salaatu wassalaam durattillee sunnaan takkaahu wanni Iid al-Adhaa kana keessatti hojjetamu Nabiyullah Ibrahim alayhi salaam ergamaa rabbi Ibrahim irraa jalqabee waan dhufe tokko. Ibrahim alayhi salaam rabbiin nagaa isaan irratti haa oolu ilma isaanii Ismaa'il kan jedhamu manaamaan takkaahu objuudhaan ilma kee ka tokkichaa kana qali jeeni amrii takkaahu ajajni itti dhufnaan ilma saatitti dhufee yaa ilma kiyya rabbiin akkaan si qalu na ajajee maal jette jennaan ilminis nama rabbi sodaatu waan ta'eef jecha yaa abbaa kiyya waan ati itti ammaramte takka godhi je'een akkasitti ilmaa fi abbaan wal qabatanii yaani qaluudhaaf osoo deemu shayxaanni fakkeenya namaatiin dhufe manaamaan arke jettee ilma kee ajjeeftaa je'een hoggaasan deemiyaa aduwwii rabbiidha je'ee dhaqaadhaan if duraa oofe bakka sadihitti kasit dura dhufee manaama jettee ilma kee qaltaa je'ee jennaan bakka sadeenuu dhaqaanfirra ari'anii bakka sadeen kana ammaan tana muslimtoonni hoggaa hajjii godhan guyyaa Arafaatirraa deebi'anii guyyaa arraantanaa kana guyyaa iidaa yoomu nahri je'ama dhaqaa akkuma Nabiyullah Ibrahim darbatan sanitti bakka sadeen sanitti darbatanii Nabiyullah Ibrahim alayhi salaam ilma isaanii hoggaa qaluudhaaf ka'anii lafa kaayanii ablee mormarra kaayan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hoolaa jannatarraa fidee bakka ilma keetii hoolaa kana qali je'eeni akkasitti bakka ilma isaa Ismaa'il sanirraa hoolaa jannatarraa dhufe san qale san boodagaa sunnaan tun nabiyyoota boodaan dhufan keessatti akkasuma deemaa jirti haga Nabi alayhi salaatu wassalaam dhufanitti. Nabi isa alayhi salaatu wassalaam sunnaa tana takkaahu seenaa tana ummata isaanii barsiisanii haga rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dachii tana fuudhutti haga guyyaa qiyaamaa ilmuslimtoonni alamarra jiru seenaa kan akkanaan kabajanii jiran. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra baranaa habara garee nu hundaafuu haa godhu, warra amatuu akkate milkaawe bahu rabbinu haa godhu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Sheikh Khalid Muhammad Umar ibsanuu kennitaniif galatooma. Iid Mubaarak.
Galatoomi tojjibeesi inshaallah. Iid Mubaarak nu hundaafu.
فنعم المولى أرغن إرغم جالا نوكن ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغن إرغم جالا بسم الله ما قال
ربي رأي أبا مجاتك مزوما كان واللسة قد أغلتهم سنة
قفت رحمن نساء كانني ولهنا rahmata saake saake nasab danna dine gar kamna wanamle mal kamna gufu fi gufa
kopi faya kesuman kenyara doctor galma guyoti ogesa faya gurmu ibolati ogeyi faya ibolati imalan ka ibolati duludaf ka gamtan afrika wa mekesa tokoda biye kenya godina marsabet ratikan isan filetamani turani marsabet qindesa tohanno ukubati kanisan tani ojeta jirani garabati sagalifi waidura library monorovia dakani amalle achuma tajajila jiru kenya ra ogeyi fayya dame addadatu gara library ademe dr galmi dame science epidemiology kad ukuba daddabra keessa hojjeta jiru soraatu monoroviyaatti bilbiluudhaan waa'ee hojii isaanii achi jiru dubbise kunuuti.
Hayyalama kam ooltan Dr. Galma Guyyoo guddoo galateeffan Kenya keessa Dr. Galma waliin ogeeyyoota fayyaa gaarsa 92 dhufe ammaan tan 5 Dr. Galma waliin namuu hojii akka akkaa qabu fakkeenyaaf aggi tokko narsii aggi tokko laab teekniishan yookaan ammoo warra dhiiga nama laalu waan illee warra nama fayyaa dhabu kan milkeeta dhukkuba kanarratti argan qoratee galmeessee nama gami wataa'ee nama gami dhukkuba kan qabaa nama gami lubbuu dhabee jedheetiin waan akka akkaa hojjetu 92 kan keessa amma dame epidemiolojii jedhanitti hafe adoo sunitti dabarre ammoo bilbilii guddoo nu rakkisillee qubnuu qabaadha caqasaa jenna Dr. Galm warri dameen epidemiolojii tun warra maan hojjeta guguddaan.
Wars wagaafatee isa dhuftee guyyaa gad ka gadabre tusee fakkeenyaaf guyyaa 21 ka dar isa dhuftee fudhatee waan inni fakkeenyaaf waliin taa'e yookaan ka weesee fakkeenyaaf inni dhukkuu kan itti dabarsuu danda'u nam ka nam tokko tokko fakkeenyaaf ani kun guyya kaneesoo tokkoollee taanan yookaan maakeet taanan oole maakeet sun keessa namagalii wal wal ta'e gaarii kamiin deeme waan akkasii investigeeshon tochinee. Akkasumas kontakt nam gartee nam kanaa wal wanta cufa kontakt isa cufudhanii nam sunnee ganaa tokko tokkoon ganaa barbaadanii oo achi inni dhukkuu kana daliil sun gartiis bultii 21 guldeeman dhanii waan sun koordinatiin tochuu warra epidemiolojisti kan.
Kanaafuu isaaniin cufti qoodu hojii teessanii qabdanii dhibi kana addunyaa waliin qarqaartanii hojjechuu jirtanii dhukkubni kun ebolaan kun amma maaliirra jira?
Dhukkubni kun beekaa durii dhukkubni kun guyyaan inni gara argame. Ganna kun tokkootiif 1976 durii dikoodikoon dhufee badaa dikoodikoon dhufee badaa ammoo kabar kana kana akka WHO'n akka waan leen organization jettutti ganna nanaatiif ganna kan jidduu lamaanii nama hagaa 1989 dhukkuu kana kan fuudhe warra kan keessa nami hagaa 1115 yaadu jechuudha.
Guyyaa guyyaan hojiin teessan maan?
Keessa dhukkuba hojjeen argee inni dhukkii 42 keessatti hin arganii lafti sun amma hin qabdu jechuudha.
Yoo burti 42 keessatti hin argin dhukkubi sun hin jiru jechuudha?
Hin jiru jechuudha. Ladeeriya jijjaa keessa dhukkii 42 isaabanii si obbaabatee hin jiru jedhanii sun gulu warri keenyaa haalliin gadi. Eegii sun dhiqoo kan ta'anii naan ammallee ni gaddeebi.
Naa dhukkubi kan argame.
Ammallee kan deebi'e ammallee ammoo ammaantaa kan nu dubbachuu jiru kana dhukkubni 42 ta'an yaa'u baafamee amma bultii 90 akkas hisaabachuu jirra amma hagaa bultii 50-61 akkana hin argamne jechuudha.
Ag bultii 61 hin argamne dhukkubni kun?
Ag bultii 61 akkas hin argamne jechuudha dhukkubni kun ammaantaa. Ammoo kan dhukkubni hin argamne continuous surveillance mubado yani nama dalil sultan din modefan alafu warra garte warri kuni hintu wakati warri garte hospitala wartika nambika baranota lin kinina
aha embarisiftanille
imbasil manjani buku kuna kangulufa ojena makadalila kasi gartan kantocha kantocha ranno konjo training gelin tochina
aha ingorsitanille
ukubisu ninjiru enne ndubado la yani karkaro majmar hatta ola hesale community tale yani community mobilization gelin tochine kokato chinefi na makana ojagartan hima ojaga katan namba simu jira tibidan garte emergency namba karada hedino kolluke yani jide tibidje
na olla ke sayatani tini nama ollan gorsitani yo rakkinna kanar gitanna milkeetna wa anakana kuba kana ratar gitan bilbil khananu bilbil ajetani umat khay sayatani le umat lem barsiftani doktori fakhimi le nama war rakhimi lem barsiftani gorsitan
takkube exactly kastachi
am dukube hunin aga wulti jaata ma inar gamne sanin shanan kunam yom galtan dukube hunan bitan kesa labere khisat dukube inar gamne je chujrani
nu aman ara ajawa kede wikitian monday yo jo akede afana kalman jina dukube daman tan injuru ya hobbae agba tisania war labor timme am warinu ani heltu aka warale duride ta fa wan kanan de khani am nanu tiyat bayyanate amma dwata dukube hunga de yenne warku minda danda hundan ta akasi pam tanafu len dira galuje
gaf dukub ebola namqabu ebola khan rat targan wal an taqimt doktori heddut dukub khan rat targani sodatani tin namil budabelle ninjira aga masani galat waqaw masani rat tinargine yo qara akhimt mal fakkat
ebola aroja namira makhidani namini tidi namini bi habaka
aha
amma wanya tu fredu akka ingi namkana namkana diji nasyan keti nati sha sagar te wal direct contact wal bu wa an kan fred nani nani gudde ralle duri ne rana fani amma mantana kum da sarra hafani manje nan duri nani du kum kana je ku riyu hospital inda manje nan kila sun duera ammo ji barno ti barti sani du kum kana ni rana ke dani mani nani kuma ojja du kum sura gani ni wajaro ne tete kim ta da ani ambu da sun da ke kule ala hotallam je sani wallana ni kuma ta yanille
naha inum fayanille
wa takatakeni rana fudu male
aha amma ga tadufte jisa gal khisat nama agam du yargit nama gamit tibolani liberia qof khisa lubud abe yargit
beta nama lubud abe yelani namgari jira hospital fi hospital abe yargani
aha
kayo khani tindine ola khisale bine ola le ona matana bedani sabai atumatu ndani gari ojana ni dwelen dosia kamata alkanfara wala
aha
manje nani kukana oja pen fakena fa ni kageta nani kukana furebe ni kanfani wa ni kangwanya ni suirbul wana godoro frashi tana ni gubani ala ni kanwa kachuketa ni wasulle alabaudo wani bitibi dentoko ya kisani ubasani nani wa kandi kati suwa na magana duwe kidanda dandanjiru ammo ee ukuru kun jal ka patel beera sensa nama aga kuma furi bisa deti bisa deti sa deti yami dan ya du la beera sensa ee yamu be ganno nona darle bi yedu kutu bi jal ka patel
be gudu ku hana kala fa bafat
ee sa yeso ganno nona dar beta gafas be kan
aha gafas jal ka de gar nam kuma furi bisa deti bi tan ke salu buda
ee gafas kan gafas jal de nama aga kuma furi bisa deti sa deti aka wan health to dubach dan the WHO
akane
dan itu sindan wan health organization actual health organization report rati nama kuma ku ifidadeti sadeti
gamdi bina maru kubkhana adona ma himtanu ralle ufega ufille kubkhana raega wujitanu jettani akrefunan jettet bi khiyatani wan du barsi su jirtani ufega cha nam fayad abmo akhima wana gam khay dabartani tin jisagallan kan gettani
wani kuni jajjabbe chuni dana fata akena fakan ga falaftan dufi oje atamal dukum fafole idan kinya tinde sangaranu ma ya wala amale sina wala sibugani akati sia wala ni gafa ade takati tasule injil tigadum ne amoye gidum ne galatu ata team african union takalani tokoye ke sukuka infu Kenya kalau di Afrika ini ni aku organisation mana kau yang takar. Ada organisation ini ya nanti kata orang dia dilem pun dia aku boleh ni. Amu Afrika ini on warna Afrika ini on gajer gitu. Dan kau yang takar full manje nani. Aduh cara ujitana main ujat dia ni sinergi he. Torbalam persisa ada cara kabdumale. Amma kan nama kia kan amma ini jangan jual di Kenya kesa. Jangan pula itu kau baca siapa uji hospital jadi. Amu katulen cuci gitu. Ia tambah apa nama aje. Weekly an intensive course persisan. Keep safe, keep serving ye. Keep safe, keep serving ye. Cuni, ufiu flalke. Amu nama dirileo flal. Konsan kah keep safe, keep serving ye. Dan kalau persisan ni, ojek kan kadang taro bapa je. Protokol sifat gundente, ukur korakin ni. Lakini si tabu ni jitu.
Aha, tanafu tanu mkeduftan.
Ammo habari mo kulengir soda akara wallane asinge.
Gamkhani namo nami akumre fullejet. Gaf qarafa qisumatu nami heddu yoru kubkhani rattar gan silafu injira tani jadani. Nami akhima chulle numdida. Wa ana kana kham famana argitan.
Gaf qarafu du faraku toji. Sako guddo. Kada teo jenazi kubkhana ageyu naman busan. Nam nikadu duba mitidido akna di nargan. Kerja kerjaya di luar hospital aduh minyak hidup aku.
Cuma kap.
Ramna ni wajah dan ibu kuku kan ambil. Ya abdul ya kampar awal, kampar. Amma mo ini baratani ni warta kujira global community dan jiwa ratu nama cila awal. Manjana ni speciality sun tanam awalan ni apa ni. Amma suni ini kita kerja mana? Objek tanah ni ibu kuku di bila ini warsuni semu bilani warisun buse awal. Malaya malay pinam gubani, nama le aman pin gubani. Kamu bersama jadi kamu Kristen le, kamu jadi kamu Kristen le, kamu jadi kamu kuatnya fatah le. Kamu jadi ada yang jadi ini tiawal. Namu akina wal, warsuni juga tiawal. Warga ekspatisi awal aja. Agar tu jiwa ratu awal. Ado bari bori am ini jadi dia le, jadi dia nuk danda undang dia, tuh danda, tuh danda.
Matin tan tetu uji thana in dema jannaman jannan uji nami sodate nami gud nami dun rahafu in daga jannam matin tan tefano masin injenne daki in dakeni
ya famine bitan deere matin ya indeni jete gud na war samona le wananjire darano tin kafa amma le wan kam ran sumale takailanu ngarte experience you faken that experience dan sargada edes ungule sobe akati de male ridi akamale deni jere regul boyer
ege uji tan ojjete takum biidatte takum kenya datte debite mo armum jirta
ji torbahe sa kenya dake warti ilale gadde
uji tan uji ojjetan tan agam itigammadana dunya walin tani wanidu ojjetani mata warana jirtan jechu dandena dunya walini mata warana dakani tini uji agan geto jechu wandi komiti man rabarat
Gudu rawa rad manje nani Kenya taka ukuka ni nargani TV nata gare yokan gazet karafu formu male taka ilani gare experience gudu rajade jirka aman tanuja lafiye le tingale Kenya le bitakana uje dikumia kare dugandipa kanto wani akan tani strategi gudu parano gudu rajade jirka amba uje lafiye tingale basisu dandahu yokan ya takaunti tingale mertade uje le tigarrasu dandahu
Fakkeen afwaana tagamma ojjatirra wanni wayyaa'u malamaan wanni sila qajeelchuu malamaan namni dhukkubee boolaa kan irratti argan adoonni hin dhufinu dura qophaa'ulleen taanaan wanni eegerillee taanaan wanni qajeelchuu malamaan.
Dhaggeeffattoota keenya keessummaa keenya Dr. Galmaa Guyyoo galateeffannee waan hafee torban dhufutti deebina kanuman xumurra. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15:30 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13:870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12:40 12:80 irratti wixataa ga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.